Danger,
Toopy Toopy, a boss.
License to kill, permit to bury.
Cannibal,
you know where we be.
Sharama,
coast to coast, from tap on tap.
Arikman,
oh shit.
Vile si wanga mashuguli bana. Mara niko Turkana, mara koko savana. Mara masai mara jivyatu zimeparara. Mara niko post kwa port na piga biashara. Abasa kinashara, makanibal ni ishara ya kwamba tuko imara, kima ni wana kinara. Na popsile sabara jeri, mina juwana meri. Yule juwana, aha, kime umana, aha, kime ivana kwa stage. Mini mengara mahu, tina bandana na light. Ti kwa veranda miti, zile jakaranda la ski.
Wanna jenga, wanna jona, yap, yap, yo.